Market Records.
Pamoja tungane tujenge taifa, pamoja tungane tujenge taifa, pamoja tungane tujenge taifa, pamoja tungane tujenge taifa.
Plegetu kuna challenge nisiamini na wali napan kicheza peleko madali kumbuka ya kale kitukano na wale jana sikor sasa ni shima zake nikipata nikose nashukuru Mungu kwa yote 9k ni yomoke nashukuru Mungu kwa yote. I don't know who's better leader
ni Mungu tu ndiye alijua.
I could not tell who's a leader. I don't know who's better leader.
Ni Mungu tu ndiye alijua.
I could not tell who's a leader.
Ni Mungu tu ndiye alijua.
Pamoja tungane tujenge taifa. Pamoja tungane tujenge taifa. Pamoja
I don't know who's better leader.